kulanka toddobaadiga ee maamulka degmada Baydhabo ee ka qoobay xarunta dawladda hoose kaasoo la ka bandhigay ka shaqooleedka guud ee maamulka degmada iyo waaha kale ee dawladda hoose iyo hay'adaha bulshada kulanka gudoomiyaha iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo waana duq magaalada mudane Abdul Ali Watin iyo warbixin ku dhugan sidii dhammaan agaasimiyalka waaha shal dunyo gudoomiyalka xafadaha iyo in ku warbixin xaaladaha amni dhaqaalaha nadaafada iyo horumarinta walaa shaqee maalinlaha ee gudoomiyaha degmada Baydhabo waana duq magaalada Abdul Ali Watin yana ku hadlay uu soo sharay shaqooyinka lagu fado inay qabadaan waaha shal dunyo dawladda hoose iyo gudoomiyaha ku hoggaanada
warbixinta guud oo magaalada Baydhabo sidoo la dhaafay buuya yahayti iyo roob may buu gudana fatiimay buu ee saameeyay dadana simaarne wal sawal weelan dhamaantay may madan oo duun badan dareeran aqabadaha may buu oo qoy kormay bas ka fahmi korna nafsan buu hayaa may buu la ku hadlay kamay ay tii jid kamay buu aan soo jid kasoo goolan baa oo kale ee in may buu roob may buu dhibaato may buu kusoo been baa mar weesin may buu yala sheegay maadaam jidkaasi may buu hadda may buu laami kusoo insha Allah ma rajaynaa musuul may buu sun dhaqsay baan barmoosh may buu la xaliyo doona arrimaha kale oo may rahayso oo la hadlay abna guud magaalada Baydhabo yana buu haato may buu warbixin may buu idmay buu aan fayl may buu hayti maamulka hafo dhamaantiyo warbixin diiban arrimay buu oo wasifay may rahayso warbixin diiban hayti agaasi meesha waa hooyinka lambaj may buu shaqo sahay dowladu samay buu isbuul la dhaaf buu suuqowday iyo meel meel may buu la marayeen sunuga warbixin may buu warbixin oo may buu qiimo leh may buu qadarnay hayti dhammaan mahadnaqaana tiimka dawladda hoose oo meel kasmay booyo ka shaqeeyay wal kasay soo baahan waa umadmay ba comfort badan hayo wal umadmay rais oo dawladda hoose degmada Baydhabo badan hayo waa wal barakamaal may ba insha Allah dhaxal galmay booa naga doono maalin kasmay soo baahan isbeddel uu yimay booyo soo baahay oo dawladda hoose may booa kasabsan armoosh may booa maamulad iyo armoosh dhaqaale armoosh may booa oo dadajinta adeegyada may booa bulshada in may booa la deersi may booa arin muhiim ah dabaan dad wadooyin may boo dhawaad wadaa tirahay hol shaqoolad badan yamay boo hadalayta arrimaha nadaafad may boo kamid ato dawladda hoose may heegsa istaraatiiji wii may boo haya yawiido oo may boo lan kordhiya magaalada in yanaad magaalada may boo adduunka may boo la jaan qaado may boo haya insha Allah nagato insha Allah may rajaynaa in lan kasta shaqo islaan egmay may boo shaqo saaka baa insha Allah naga doonta bulshada Baydhabo insha Allah may wanka bugaadiyanahin in may raasiyo ee dawladda hoose may booyo maamulka konfurka beedamaanta may boosi toos may boona shaqeeyaan walaal walmay boo aqoon shan wadooyinkaas may boo la ka fogaa la ka dheerada waa wal balan qaad may boo dawladda hoose iyo may boo dawladda konfurka beedamay boo soo bidii in may boo laamiyal ka silidsi iyo may boo dhawaato doon may boo dhawaato ninjisin arrimay boo muhiim ah
sidoo kale gudoomiyaha yana kulanka ku saaray oo amirka saabsan inay baa warta weyn ee maamulka qaado iyo maalinkii aan gala korno gudaha magaalada Baydhabo oo isticmaalan wadooyinka la qastay
arinta kale muhiim kale ee may boo oo idinka suuqan weyn oo magaalada Baydhabo oo suuna walbana may boo hanagade arintan nagatay baa horta ugu weyn oo may boo suuq ka dhaadiga may boo yoon dhibaato go horli abuurayaan qaraasto man sheeganaa in baa horta walba oo may baa dejin baa in may boo haminki may boo la deji maalinta may boo la dejiina si may boo dadka jaamka si boo la shal qaada iskuulankaasi dhibaato may boo la shal qaada dadka ganacsi ahaan shaqo tagsado iyo han bayada sheedo tagsamaan sheeganaa in mar haysiyo hamin may boolaasho degsan haminki baar may booliday ladaji baar may lamdas waxa banay baa baar ka boo suuq ka dhaxbamay ba magaal meel suuq may boo suuq nagada ama meel suuq shee ka may boo sumay boo sunba